Jerusalem, ikhaya lami, ngilondoloze, uhambe nami, zungangishiyilana. Jerusalem, ikhaya lami, ngilondoloze, uhambe nami, zungangishiyilana. Dawo yami ayikho lana, mbuso wami awukho lana. Ngilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikho lana, mbuso wami awukho lana. Ngilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikho lana, mbuso wami awukho lana. Ngilondoloze, zuhambe nami. Ngilondoloze, 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 zungangishiyilana. Dawo yami ayikho lana, mbuso wami awukho lana. Ngilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikho lana, mbuso wami awukho lana. Ngilondoloze, zuhambe nami. Jerusalem, ikhaya lami, ngilondoloze, uhambe nami, zungangishiyilana. Jerusalem, ikhaya lami, ngilondoloze, uhambe nami, zungangishiyilana. Dawo yami ayikho lana, mbuso wami awukho lana. Ngilondoloze, zuhambe nami.